kasi beef kwangi ina self ni mabichwa na fosu kwangi sina na Mimi kwa streets niko involved, naeza kulink na mriji amu kitaka imbo cold, naeza fanya mori wa baki indoors. Ina kwa vile unataka wo kitaka evo, na push hi high stage pendo to cash out. Bro tukilink ni magode adi to pass out. Bipolar fanya adi crash na crash out. Nilisema shhh cheki dunia ya mi nikiwa madawa machuadi, wakiuliza muti niji wajibu na kuani. Niko hood uptown kasi biz kwangi, ina self ni mabichwa na fusu kwangi. Sinanga mambo tukiko sana juani we umemblain na utati. Nati sifanyi kubamba umati, misi mrazi nikikafunga na kungati. Umelilia kota sana kwani ni shingapi. Ki approach take caution, hawa deliver wapewe pills za abortion. Alafu nipe till nilipeza locomotion, warudi yocha watu ondole hapa commotion. Well as you see I don't try too hard, kaulitha ni wendo king hahaha too bad. Na kuja kabas kudiscipline kumbafu, silize rada haa huku si clean ni chafu. Boss moves at a young age, not damn ni pime joni kudamage. Ambi achali yako asijaribu kuni challenge, ataka ni manage rapa sidhani ata manage. Nafanya wado spiriton, wakikula L wejua si ya Louis Vuitton. Nachapendi vitu fake na haga ni silicone. Nilini ushei kuwa real my nigga juicy recalls. Industry ho pia na nyafi, middle finger ando natumia kumgafi. Na juni fan pia tumeza kula wanjapi, na mchorea kiuliza tinmekula wangapi. Kuhusu na move different kaushe ikuwa mabusu, na kula gode yote stembiagi na manusu. Ban evidence wasimpate na kingusu, kusnitch ndo kitu sheria getwa iruhusu. So acha ni give thanks to the source of creation. Niko at ease design staki attention. Rende ni wrong na countries of the nation. Kusintaje mimi siezi kwa mamen. Big dogs nisi situna bite tatubak, waki fire shots tuna fire back. Katudak itabidi mbebe light juivas ni tudak. Ufit in my shoe though tatosha kwa shurak. You see mimi kwa streets niko involved, naeza kulink na mriji amu kitaka imbo cold. Naeza fanya mori wa baki indoors, ina kwa vile unataka wo kitaka evo.